Amanda, but it Amanda, Sagunamizi, Malo Muntima Manga, Walandandiwe, Anga Benyotani, Anga Maso Sagona, Wina, Ofanandiwe, Quine, your tates are Rudrofuna, what you go and the Uri Bonduetziwe. Amanda, you go and the Janga to Guayu and Jobanda Marile, you can be and Intima also, would you want out and the Barile? Amanda ukalandino saganize kuti ntsogolo munga dzalire ndiyeridze kuno pirikaniro tsono tinongonezane sinchedzera zili pano koma kwa makolo tikaonetsane tikuyembekeza kuti tsiku linapaguwa tidzafikitsani pokumbatirana nkupyopyonana kugirigishana nkuseketsana kutamangitsana tikagwirana nkuberekana ulendo pakapingo kwachezetsana mpomwe ndimangitsa mfundo yodzakalambirana Amanda ukasunta kundu mwanga pakapita ola usana tsamile chifuwa changa ukapanda kupyopyona milomo yanga ululu wake umalimbitsa ntima wa ine kuti ndiwedi ntiti yanga nthanda yowala kwa ine ndiwe namwali nthawi zonse lili nimodzimo ndimafika dziko lakutali kukumbatirana kwathu mu mphiko wa chikondi ndiye futali palibenso choletsa kuti ukuonedwe ndi yanga zakhali kuletuka kwati masotako kusongoka kwa kachibwano kako kufewa kwa thupi lako ndi mwetu mwetu wopatsa chilako lako kwavumbula chikondi chokulupala icho chidamanga nthenje mwatu onde wosawa ndi ubachala tsiku lililonse nkumadzifunsa funso limodzimodzi losayankhidwa udali kuti ndiko machedwa pati umalolera bwanji ine ndikupereseka nayo nkhawa nkudzikayikira kozama kuti mwina chautayo adalumpha ine sadachotse ntiti yanga Mwina sada ndigonetse tuloyitwa adagona china Adamu. Anzanga anthanga severa pada ndikondi ine ndili je pano. Atola mitolo yankuni zouma. Ine ndikusowa ngakhale katsatsa kuti mtholere pa moto kandivetse mbebe nyengo yozizira kuopya. Pomwe ntima udakatira utuonde wosawanchisira. Lilime kudzicha loka mbeta zinkana. Litapukwa nkulavula mbalume zosatchola nkungono anamwali. Maso ataropa nkupenya chindunji anamwaloka na kugwetsa nkope mpomwe iwe unadza kudzetsa mtendere ndi mbebe kumasula thupi lokhumata ndi mphepo ya udzunguya amanda tisunge makosi tidzavale woyera mkanda tipilire udzavale vero kumudzi kuimbiri kuvina mkanda anzathu oyalukawa tidzingo wapenya poti maso alibe mpanda koma mbamba lisawatengere paja chibwana chimalanda Lero chimwemwe chatsanyula msiku kudzipepesa ndakhala nthawi ndikulira tikukambirana zabwino zokhazokha osaganizanso kuti zogwa mchikondi ndidayiwala koma chiwewe ndagwidwa ine pofuna kugwa mchikondi ndinkango sanzira aliyense lulo kuti ndakukonda kuti mwina avomere kwa nzanga ndichotse chizondi sindinkalota nkomwe kuti ndinkalinda iwe chikhala chodziwa kuti yanga ntiti udasunga ndiwe namwali mkadango uyatsa ulendo wautali Gogoda komo irotuluka iwe namwali. Amanda dziwatatelemu takwera ngalawa yokocheza kubanja. Tiwoloke za umbeta ndi upachala nyanja pawili ife chikondi kuyanja. Ali nazo nkwidzi zoda na ndifa akakolope nyanja. Amanda kulupirira chikondi changa pa iwe nchamoto. Sinthanti nkamanenetsa kuti pa iwe chiwili toto. Uyo adzakhumbe kusewera nawe maeleyele adzangodziwa wayiputa nkhondo. Amanda ntima wangawo kuvala saza ndiye wakanitsitsa manja mulibe kanthu koma za mtengo wapatali ndikukhumbitsitsa mosa kayika nkulimbika kwanga thukuta mmakhetsa chakuti adzadalitsa tsiku lina lidzakadya kuhotera kunyanja mbali mwa madzi kumalo azii tikungova kokha kulia kwankhwazi pang'ono ntima nkulimba kuyiwala nyengo zapadzana zokhetsa misozi masompenya ndumapenya ndithu pabwalo akuvina chitelera wana kuchezera chaiwe ndine chikwati ankhoswe nkuku kukhadzulirana magolo akukondwa kuti koma ndiye wakuladi wana amanda koma tsiku lapaguwalo likadzakwana mphete tikuvekana pamaso pa makolo kumapyopyonana tidzayimba tapambana bwanji poti talimbana nako kwabwino kulimbana amanda